DJ Dex Africa.
Straight out ZenFusion.com.
All the stars,
we control the sound.
Let me tell you my story. Nimezaliwa Mpanda, Tanzania. Huko kijijini Rukama, Zambia Rusaka ndo nimezamia. Ndoto zili kwa kucheza boli, mara ghafla kwa mziki zikahamia. Brother Vani, I'm sorry, ulivyo sikia ukakasiri. Kama utani sinika anza kuimba, na Mungu swasumani nikakutana na Fili. Akanipiga kampani japo kuna waropinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani mara beka na vimba. Atapendwa na nani wakati talenti hana? Nikajipa tu imani ipo siku nitashinda, mana mora ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Kwa walio nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never, never, never. Usikate tama, omba Mungu anakuona. Never, never, never. Usikate tama, angaika kila kona.
Africa.
I remember mama tell me my boy, binadama wanawema. Watakuchekiaga usoni ukiwapa kisogwa na kusema. Usihifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Jifanye hukumbuki uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swara, mara ghafla kaja msomi Clara. Aga thank you my brother boy, support yenu kunipusha aga level 2. Shout out my homie kwa wanangu wa Mpanda. Somo Christ Roger J, aga love for you. Mnyama mkari chidi boy kitambo. Dogo rako sina pressure na Teresa. Najwa maisha safari mi bado sijafikaga. Long way to go, ila nayona fadhali kulala wakika na kula soka before. Najwa maisha safari mi bado sijafikaga. Long way to go, ila nayona fadhali kulala wakika na kula soka before. Now I make my paper. And I bless my family. Kwa walio nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never, never, never. Usikate tama, omba Mungu anakuona. Never, never, never. Usikate tama, angaika kila kona.
Yeah, Rebecca Boy.
Exclusive from High Class Music Production.
Mpanda homie. Now your Drex, I see you.
Africa.